kulankan oo laga qabtay xarunta macadka Abu Jaafar ee magaalada Baydhabo kaasoo la dhiirigeliyay ardayda walka barada samacadka walibana ku qayb galay culimo odayaal waalidiin macallimiin iyo bahda walbarashada walibana ardaydu la dhiirigeliyay waliba ku mid ah in kor lan qaada fahamka maskaxdiyo heerka aqoontiyo iyo labi jibaaranga dadaalsho walbarasho iyo onno meelisay haka bandhiganka waliyawaye ku baradenga macadka maamulka xigeenka markaska Abu Jaafar Cabdirasaaq Cali Maxamuud ayaa sharaxaad ku biya marxalado ee hamartiya markasku oo soona sidoo kale ku hadalii ahamiyadda in la taa walbarashada awlada
oo aan maamulka xigeenka markaska oo aan macallinka geebta lamaad markaska mayba la aasaasay geebta koowaad dhamada konta military la aasaasay geebta lamaadna mayba la aasaasay dhamada kun labaatii lamadi alhamdulillah en markaska walaw sabiye umay ba kumada hamay ba ku kooban yahay horti ila sidii qiyaad may buu aha quraankii farbarki iyo quraankii barashadis nib goona may ba jirtay oo tahfiidki goona ah qiyaad may ba leeyahay dhinaca dugsi hoos iyo dugsi dhexe ka qaadaw maadiga ah saaso kale markaska may ba biye sida khadka oo kale khadul carabi maadooyin gu sabiye intaas ku madan een markaska sadiiska wala ku koobanyi macallimiin badan oo mayba dhakaase khibrad goona macallin kasta maadid u sibiyo barnaamij miskin isna araga haytan iyo kamay buuhna shaabaad un ardayda samayna sanadkii ba la mar sidda mar oo kale oo un ardayda samaynu aan may buuha ardadana mar me kaalmiya ku qaaday mararka barnaamijkan samay oo kale macallimiinta naasaa soo kale waalidiinta iyona saaso kale markan barnaamijka may buu barnaamij oo unanka tala galnay ardadantii la ka dhiirigeli la ka hormari madarista oo quraanka la ka hormari unanka tala galnay oo aan biyaanu sanadkii balaba marmas sidda mar oo kale una biyaanu aan markaska may bakiyale xaafad linka soo hal wadaag ama boola jamaac laanta koowaad yakiyala may buu geebta lamaadna may bakiyale geebta koowaad may bakiyale elboorka meelan dhaw geebta lamaadna dhinacaasoo may bakiyale iska olga sabkan dhaw bakiyale caafada wal wadaag la iska liyaalan lamadaba may balana markan hadhawaada markaskan ha ka dhawaada.